mixing up the hottest gospel. It's gotta be God's number one DJ, DJ Edge Kenya, the homeboy.
And because the Lord is my shepherd, I shall never want ever. natazamia juu.
Wako si bunduki.
Naangalia juu, natazamia juu.
Kama si wewe ni mwabudu nani?
Naangalia juu, natazamia juu. Naangalia juu, natazamia juu.
Kama si wewe ni mwabudu nani? Chofanya liwe na kibali chako
Baba.
Maisha yangu yawe yako. Siku na mchana ni imbe tu sifa zako Baba.
Wengi walali njaa wakati wote machache na plenty jamani. Fanya mpango mwenyezi, binadamu tusiwe hivi. Fanya mpango mwenyezi, binadamu tusiwe hivi. Haya ndo masaa, masaa Baba timiza. Haya ndo masaa, masaa Baba timiza. Haya ndo masaa, Baba timiza. Haya ndo masaa, Baba timiza. Una makosa ukumiwe, mwenye makosa achiliwe. Polisi ya shirikiane na jambazi, jemlinzi atakuwa nani. Wakati hauna udharauliwe, wakati unayo ushangiliwe. Tuliumbwa udongo tukapewa ubongo, bila muona sote tuko sawa. Naomba baba unipe vyangu, asije katamani vya wenzangu. Naomba baba unipe vyangu, asije katamani vya wenzangu. Haya ndo masaa, masaa
zako. Nina mambo mengi ya kusema, oh Mungu baba, ni mtoto wako tena. Ni mimi huyu mbele zako, nina mambo mengi ya kusema. Ila naanza na shukurani, vile umenitenga na mambo fulani. Baraka tele, umenijazia sahani. Thank you Lord for my family, thank you for beautiful fans. I pray they'll never see calamity. No, 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 yeah. I'm so thankful, thankful, yeah, yeah, yeah. I'm so grateful, grateful. I'm so thankful, thankful, yeah, yeah, yeah. I'm so grateful, I'm so grateful, yeah. Kila kitu naomba unanipa, kisha ni kutoke
aje.
Umenijenga kwa hali na mali, kesho ni jichoche
aje.
Nimeomba ukanipa, kesho ni kutoke
aje.
Umenijenga kwa afya na mali, kesho ni kutoke
aje. Now hear this.
To the left, to the right. Oh my God, me I go praise you today. To the left, to the right, oh Lord, yeah. This is how I feel every day, when you smile at me every day. Mungu wangu naomba unikuse bade, cause without you I'm not nobody. Umeniosha na damu niko msafi sana, mimi ni wako sitabishana. Kwa maisha yangu baba wewe ndio osante.
Wanashituka leo na imba raga na kesho rumba.
nipige gospel everywhere. Sitaogopa nikianguka unanibeba, kwa mashida unanijenga, juu ya mambo umenijenga. Kuna vile umenichukua chukua ukanikumbatia, nasikia raha. Kuna vile umenichukua chukua ukanikumbatia, nasikia raha. This is how I feel every day when you smile at me every day. Mungu wangu naomba uniguse bade, cause without you I'm not nobody. To the left, to the right.
Kama nyonde jia he wa, niko free dhambi nilisamehe wa, niko free kama three ya mkubwa wa polisi, hakuna roadblock njia pe wa, the Lord is my shepherd. Niko free kama ng'ombe za mtaani, mwake na kula pepa, sijali kumekauka hakuna majani, jasho na chia pepa, atu sweat tukiona mtiani. Si baba metu shape up, sikitona hizo ndizo zina panic. Kuna venye nadai nidu nidu kitu
moja,
kiri yangu mwili yangu iku sifu
oja. From Monday to Monday nasikia niko free,
oja.
Salvation ya jaja nasikia niko free.
Hard work pays, show me a rich donkey, yeah. By the way, kwake misi toki, yeah. Nashindaga indoors, nafunga ma windows. Baba, praise, paka kili nonki, uh-huh.
Nam siki siki, nam siki siki.
Good night.
Alam siki siki, lam siki siki.
Kawalewe.
Am shiki shiki, am shiki shiki.
Jesus running.
Ma siti siti, ma siti siti.
Yani nasema, yani nasema, when do everything is in my joke, yeah. I gotta say that, I gotta say that, kwa hizi ma team, wewe ndio coach, yes. Hakuna venye, hakuna venye venye neza think me nitoroke. Napenda venye, napenda venye venye umenishika na feel okay.
Ay, 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 ay.
Vila una die, 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 die. Selezi una die, 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 die. Vila una die, 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 die. Kiziko huku.
And choose, it's DJ Edge Kenya, the homeboy.
Vile una die, 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 die. Zile zina die, 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 die. Vile una die, 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 die. Ziko
huku mambo ni mtaratara, ey. Huku mambo ni mtaratara, ey. Huku hakuna zile za para, ey. Huku mambo ni mtaratara, ey.
Huku mambo ni mtaratara, ey. Huku mambo ni mtaratara, ey. Huku hakuna zile za para, ey. Huku mambo ni mtaratara, ey.
Kusikiza hii ya unabudi, wagwe ni mbaya inijabidi na didi. Gospel ni moto hata wakati wa baridi. Una rusha mikono juse mabuda, he did it. Una rusha mikono juse mabuda, he did it.
Hey man, what drug one? Hey, 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 hey man, what drug one? Maisha mlim, sanjangwan, lakini bado yes. Number one, makupeleka na rada, one by one.
One by one, leili nipate niko studio. Do we fit the pata go with daddy-o. Ana nipa
picture, you know. Hey, come. Vila una die, 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 die. Vila una die, 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 die. Ziko huku.
Vile una die, 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 die. Zile zina die, 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 die. Vile una die, 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 die. Ziko
hey. Huku mambo ni mtaratara, ey. Huku mambo ni mtaratara, ey. Huku hakuna zile za para, ey. Huku mambo ni mtaratara, ey.
Huku mambo ni mutaratara, ey. Huku mambo ni mutaratara, ey. Huku wakuna zile za para, ey. Huku mambo ni mutaratara, ey.
Kusikiza hii ya unabudi. Kwa gweni mbaya inijabidi na didi. Hostel ni motata wakati wa baridi. Una rusha mikono juse mabuda he did it.
Hey man, what a gwan. Maisha mlini, sanjangwan. Lakini bado yes, number one. Makupeleka na rada, one by one.
One by one. Daily ni pate niko studio. The wifi ni pada god mi dadio. Ana ni public tunes indio iyo. Daily wanisikize kwenye radio.
Wacha ni kupeleke na rada, hey. Kama siyo Yesu umeblanda, ah. Wacha ni kupeleke na rada, hey. Kama siyo Yesu umeblanda, ah.
Fum, vila una die, 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 die. Sala zina die, 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 die. Vila una die, 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 die. Ziko
vile una dai 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 zile zina dai 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 vile una dai 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 ziko
huko mambo ni mtaratara eh huko mambo ni mtaratara eh huko hakuna zile za para eh huko mambo ni mtaratara eh
huko mambo ni mtaratara eh huko mambo ni mtaratara eh huko hakuna zile za para eh huko mambo ni mtaratara eh. Nina Yesu mikwa soko siko. Baraka za jangware saza kokoriko. Nipate nikiruka kama mokorino. Na ubiri neno maka poteriko.
He has taken the key from the devil. Milango zote siko wazi mimi ni kubisha tu. A thousand cattle son a thousand hill. Anajiweza mimi ni kuitisha tu.
On my knees mina go down. Utanisimamisha mini ki fall down, fall down. Ukinituma I'll go now. Na ukitaka nitulie I'll slow down.
Slow down, wa shetani me will never bow down. Niko na Jesus watangoja sana ni go down. Huku mambo ni mtaratara. Chum ni ki drop ni matik na ma well done. Boom.
Bila una die, 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 die.
Bila una die,
die, die, die.
Sikatanganya, ipapa niwe, yeah, ipapa niwe, oh, sikatanganya, ipapa niwe, yeah, ipapa niwe.
Wadhi, nipate luku safi za sande kani Sani ni service imani nani That price ndio dere mini kondani Courage ni nayo juu yuko nami Christ in me, yuko inadi The great one in me, nyogope nani Si ati uwezi, umweze automatic Patapa ini manual Cheki, hakuna kitu ngumu But Jesus God is us, anaitwa Emmanuel Weka gear one inakata Weka gear 2 inakataa. Weka gear 3 nakubali najua kwa Yesu haiwezi kata. 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 Najua kwa Yesu haiwezi kata.
Bisha mlango utafunguliwa. Ukijaribu Yesu
Edge Kenya, the homeboy.
Abina sina, hata maji niliombwa nikasema sina. Always wanted to be a singer, but along the way I think focus ilibaki sina. Juu mimi nilifocus na mambo ya dunia. I trusted in man, baka roho ikaumia. And even though I grew niki justify kulia, at some point it became so much kuvumilia. Juu I tried to take my life, nilichagua pills chukuna pain kwa knife. Heri nitoke, there's no need for life. I wanted to get away from this lethal life. Next minute mini kajipata nina drip, niko na magrip kwa mikono nina drip. At the moment niliyomba life ikuwe ni dream. Too bad it was real, haikuwa ni dream. I think I'm now grown, nilicheki vitu nyingi, I was so mind blown. Kingi pa game, nikachanganywa na fame. Kiburi kubwa kubwa, nikatumia madem juu. Monday to Monday, nilijipata kwa klabu. Nikajifanya mjanja, nikapigana na babu. And back home, mother likuwa na tabu. Sikujali chest up, nikakuna mashavu. Then, nikaanza kupiga injili. Haikuwa kwa roho ama mwili. As long as ilikuwa kwa akili, nikaifanya biashara, biashara injili. I used to work for my benefit, I used to work for my benefit, ndiyo mini feed. Right now, naomba uvumilivu, patience and kindness, nisije kusikia wivu.
Baba, baba,
yes.
Nakuita,
ah.
Nisikie.
Please listen to me, Father.
Ninaomba,
I pray to you.
Unioshe,
ah.
Niwe kama we.
Ecology. Right now nimelan kutulia, nimelan sifai kumix na mambo ya dunia. Nimejua that peace and serenity is better than tabia zingine za celebrity. I wanna stay true to your word, be faithful and deep in your word. Cause no matter zile vitu nilifanya, you stayed by me, ndio maana mimi nasema.
Lakini mina cheki juu, ah. Na wasikia wakibonga, bonga. Lakini mina cheki juu, ah. Buda cheki juu, ah. Oya cheki juu, ah. Buda cheki juu, ah. Oya cheki juu, ah. Nasikia wameni block, sawa. Wanani bonga, sawa. Wameni toka, sawa. Mini kona buda, sawa. Bebe, mina jaki juu ani bebe. Bring back a bebe. Mina jaki juu sina debe. Wanadai kunitoka, lakini mina jaki juu, ah. Na wasikia wakibonga, bonga. Lakini mina jaki juu, ah. Buda jaki juu, ah. Oya jaki juu, ah. Buda jaki juu, ah. Oya jaki juu, ah. Na jaki juu Sheto akileta, no maana bebwa juju. Na choki juu Sheto akileta, no maana bebwa juju. Brokoto, amenibeka haisi misokoto. Brokoto, nipate kanisa nisi kwa sokojo. Bring back a bebe, mina choki juu ani bebe. Bring back a bebe, mina choki juu sina debe. Wanadai kunitoka, lakini mina choki juu. Na wasikia wakibonga, bonga. Lakini mina cheki juu, ah. Buda cheki juu, ah. Oya cheki juu, ah. Buda cheki juu, ah. Oya cheki juu, ah. So kila mtu
cheki juu,
ataka weni nani, nani
cheki juu.
ni play sign na mto yako kwa hao. Tunasifu kwa hao. Kwa hao. Uko ndani ndo makao. Tunasifu kwa hao. Uko ndani ndo makao. All of a sudden I'm any blessed to nana. All of a sudden I'm any checky nana. All of a sudden I'm any bless me, checky, bless me, checky, bless me nana. Party after party tuna party tu kwa hao. Hata wakodina wana party tu kwa hao. Wanachachisha kwa hao. Natambua Mungu tu ndiyo baba lao.
Toka ngore lazima nipige sala. Juu ya mali netoleo na maulana. Better days no nilikuwa na saka. Para
DJ Kushinda jana.
Acha niimbie sako. Acha niimbie sa godi kama pasi nizidishe maombi hata kwa sit kasi songi na mbogi mina juwa talilinda nkiwa nae sikosi
Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Ameni bless aina mto yako kwa hao. Tunasifu kwa hao. Kwa hao. Uko ndani ndo makao. Tunasifu kwa hao.
DJ Edge Kenya the homeboy.
Tango kitambo Tango kitambo Tango kitambo ulinipenda. Ukanivumilia, ukanijenga. Maisha iki nipiganga chenga. January to forever mindo member. Niyeshe nitakase nibariki. Staki maisha ya kutafutanga kiki. Nare nare bila kiburiti. Holy Ghost fire unarauka kwenye kiti.
Blessing shower sa God wendio dawa. Niki blender wezi kuni nawa. Daddy umeni bless umeni visha mavazi. Nobody can test a father you misha. Jaja jaja kuko tuko seti. Jaja, kuko tuko seti. Bila wewe, do haiwezi. Siku ya kiyama, staki iwe kesi.
Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Ameni bless sign, mto yako kwa hao. Tunasifu kwa hao. Kwa hao. Uko ndani ndo makao. Tunasifu kwa hao. Uko ndani ndo makao.
Lozo tumepass. Even though Kenya kuna locust. Ulini bless tuka change my past. Sezi kabusau ata nikiva. Na December mi usile yu abash. First chan miss yezi miss judge. Tunajua jaja utakachi. Na ukikachi utafanya nkose cash.
Master utanipata kwa chacha. Master wezi nipata na jash. Kwa Christ yo pia kuna bash.
Mtakunywa damu ya Yesu.
Man a bad man since I was born. Jesus the real don don. Nina Musa pia sisi ni my gang. Kwa Christ pia sisi ni my gang.
Come on everybody, get your feet heavy, let's go, come on.
Run down here, come on, let me see ya.
can't hear.